نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. Kuwani litiba zofuna za umoyo uno ndu umoyo utiliza umoyo umene uli mkuta. Hadith Sayyiduna Habban bin Munqib rahimahullah au simba kuti sahaba wina Adamu Fusa mtumigi sallallahu alayhi wa sallam kuti o inu mtumigi wa Allah kodi ndinga pili gigawo limodzi magawo atatu anthawi anga imene ndili nayo pokuwelengerani durud. Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adayankha nati inde ngati ungafune kutelo. Ndiponso adafunsa nati kodi ndingawononge magawo awili magawo atatu anthawi yanga pokuwelengerani durud. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adati inde ngati ungafune. Sahabayo adafunsaso nati kodi ndingawonongele nthawi yanga yonse pokuwelengerani durud. Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adayankha nati ngati ungachite zimenezi Allahu subhanahu wa ta'ala adzakukwaniritsira chilichonse chomwe ukuchifuna, kaya za dunia zapadziko pano lapansi zapadziko lino lapansi kapena zaku akhira za umoyo umene uli mkuta, Allah subhanahu wa ta'ala adzakupatsa. Mphoto zakulemba mawu oti sallallahu alayhi wa sallam malipilo amene munthu angapeze polemba mawu oti sallallahu alayhi wa sallam. Hasan bin Muhammad rahimahullah akusimba kuti ndidamuonapo Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah kumaloto ndipo adati waine ungate kuchitira umboni ndi maso ako malipilo akulu ndi madalitso ochuluka amene akuwala patsogolo pathu amene asungilidwa anthu amene amalemba durudu kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam mabuku mwawo. Chidziwitso, pamene mukulemba dzina la mtumiki sallallahu alayhi wasallam dzina loti Muhammad mukuyenera kulemba mokwanilira mawu oti sallallahu alayhi wasallam muchiyankhulo chacharabu kapena mukonza kulemba muchiyankhulo chilichonse. Sizili zokwanira kulemba mofupikitsa monga SAW amene polemba kumuzira nthauza kuti sallallahu alayhi wasallam kapena PBHU aha ndikalembedwe kosakhala bwino ndikalembedwe kena kalikonse kofupikitsa chifukwa kutene sizikupereka ulemu ofunika kuonetsa kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam.